my song. You took my shame and made me this brand new. You took my pain. You took my song. You took my shame and made me this brand new. Nakama ulivyo nekana wa misaki yerendo. Ukaonekane Bwana kwenye maisha yangu. Nakama ulivyo dhihirika kwa Daudi Goliati. Ukadhihirike Bwana kwenye ujana wangu. Nakama ulivyo nekana wa misaki yerendo. Ukaonekane Bwana kwenye maisha yangu. Kama ulivyo dhihirika kwa Daudi Goliati. Ukadhihirike Bwana kwenye ujana wangu.
Nakuhitaji, nakuhitaji. In everything I do, do, do. In everything I do, do, do. Nakuhitaji.